Ko te tuhituhi a Paura a Pōtoro ki te hunga o Rōma. Upokotahi, he mihi. Nā Paura, nā te pononga a Ihu Karaiti, i karangatia hei a Pōtoro, i motuhia ki te rongopai a te atua, i kōrero tiara e ia i mua, arā e āna poropiti i roto i ngā karaipitire tapu, mō tāna tama, i whānau nei he uri no rāwiri no te wāhi ki te kikokiko, i whakapuakina mai nei ko te tama a te atua, i runga i te kaha, i runga i tā te wairua o te tapu, i te mea ka whakārehia i te hunga mate, arā a Ihu Karaiti tō tātou ariki. Nāna nei mātau i whiwhi ai ki te aroha noa, ki te mahi a Pōtoro, kia ngohe-ngohe ai, kia whakapono ai ngā iwi katoa, hei mea mō tōna ingoa. Nō rātau nei hoki koutou, he mea karanga hei hunga mō Ihu Karaiti. Ki te hunga katoa i Rōma, e arohaina nei e te atua, ka oti nei te karanga hei hunga tapu. Kia tau kia koutou te aroha noa me te rangi Mārie, he mea nā te atua, nā tō tātou matua, nā te ariki hoki, nā Ihu Karaiti. He karaki a whakawhetai. Ko tāku mea tuatahi, he whakawhetai ki tōku atua i roto i a Ihu Karaiti, mō koutou katoa. Nō te mea e kōrero tiana tō koutou whakapono i te ao katoa. Ko te atua, e mahi nei tōku wairua ki āia i roto i te rongopai o tāna tama, hei kaiwhakātu mōku. Mō te mautonu o tāku whakahuahua i a koutou. Ā, i āku karakiatanga i ngā wā katoa, e inoi ana me kore e pai te atua kia whakatikai a taku haere atu kia koutou. Nui atu hoki tōku hiahia kia kite i a koutou. Kia whakawhiwhi ai a hau i a koutou ki tētahi mea homai, he mea wairua. Kia whakaungia ai koutou. Arā, kia ora ngātahi o tātou ngākau, tōku i tō koutou whakapono, o koutou i tōku. Nā, e kore a hau e pai e oku taina, kia ngaro i a koutou te maha o āku meatanga kia haere atu kia koutou. He oi, āraia mai anā hau ā moho anoani, kia whiwhi ai a hau ki tētahi hua i roto i a koutou hoki, kia pērā me te mea i ērā atu tau iwi. He nama kei runga i a hau nā ngā kariki, ā nā ngā tautangata, nā te hunga mōhio, ā nā te hunga whakārukori. Nā reira, e ngā kaunui anā hau kia whakapaua tāku ki te kaufau hoki i te rongopai kia koutou i Rōma. Te kaha o te rongopai. Kā hori hoki ōku whakamā ki te rongopai. Ko te kaha hoki ia o te atua, hei whakaura mō ngā tāngata katoa e whakapono ana. Mō te hūrae ki mua, mō te kariki anō hoki. Ā kei reira e whakakitea ana tā te atua tika, he mea nō te whakapono ki te whakapono. Ko ati nei hoki te tuhituhi. Mā te whakapono e ora ai te tangata tika. Te hara tangata. E whakakitea i hoana hoki te rangi tō te atua riri ki ngā karakia koretanga katoa. Ki ngā he o ngā tāngata e pēhia nei te pono i runga i te he. Kei roto nei ia rātau e māramana ngā mea o te atua e tāia te mōhio. Kua whakamāramatia hoki e te atua ki a rātau. E kitea nui tia ana hoki ngā mea ōna kā hore nei i kitea. Nō te hanganga i horā o te ao e mōhio tiana ki ngā mea i hangā. Arā tōna kaha mautonu me tōna atuatanga. Kia kore ai he kupu whakahoki mā rātau. Ia rātau hoki e mātau ana ki te atua, ki hai rātau i whakakororia i āia hei atua. Ki hai hoki i whakawhetai. He oi, kua kūware o rātau whakaro, ā, whakapōuriti ana tō rātau ngākau pōhehe. Ia rātau e mea ana he mōhio rātau, nā, ka wairangi. Ā, whakaputaia kēti ake te kororia o te atua e kore nei e pīrau. Kia rite ki te āhua o te tangata pīrau noa, o ngā manu hoki, o ngā karere he waiwaiwha, o ngā mea ngōki ngōki. Ko ia rātau i tukua ai e te atua ki te mahi poke, i runga i ngā hiahia o rātau ngākau, kia whakatūtū ātia i hoai o rātau tinana e rātau anō, tō tētahi e tētahi. I te mea kua whakawhiti rātau i tō te atua pono mō te teka, ā karaki ana mahi ana ki te mea hanga, ka pē ake te kaihanga. Ko ia nei te whakapaingia ake ake, āmine. Ko ia rātau i tukua ai e te atua ki ngā hiahia tūtū ā. Ko a rātau wāhine hoki, mahue ake ia rātau te tikanga Māori, kei te ngau kēno atu. Me ngā tāne anō, whakarere ake rātau te tikanga Māori ki te wahine, anō he ahi te kānga o tō rātau hiahia ki a rātau anō. Ngā tāne ki ngā tāne, mahi ai te mea whakamā, me te whiwhi anō ki te utu e rite ana mō tō rātau ngaunga kētanga. Ā, ia rātau ki hai nei pai kia mau tonu te atua ki o rātau mahara, tukua ana rātau e te atua ki te hiningaro he, kia mahia ngā mea kāhore e tau kia mahia. Ki tonu rātau i ngā mahi he katoa, i te kino, i te apo, i te mauāhara, whawhau raua i te hai, i te kōhuru, i te totohe, i te hianga, i te whanokē. He hunga kō humuhumu, he hunga ngau tuara, kino ki te atua. He hunga whakahihi, whakakake, whakapehapeha, he kaitito i ngā mea kino. E turi ana ki ngā mātua, kā hore o rātau mātauranga, he hunga kupu taka. Kā hore nei he aroha, kā hore e tohu tangata. Ahakoa e mātau ana nō rātau ki tā te atua tikanga, he tika te mate mō ngā kaimahi i ēnei mea. Heoi, ka mahi tonu rātau i aua mea me te whakaihoki ki te hunga e pērā ana te mahi.